Download music on Sora.
Sizajibwana yawe, it's not for fun. Ndabwela maso panu yawe, tiga mbilane. Musanditalikile jonde tiandigane. Mnandilenga no, kampambe musandigane. Chibadwile ni sinachedwebo mami. Ndibugalamba sinachedwebo daddy. Aoji mawana akungo taya. Antuwa mandiseka ati nagwamba baya nde. Ngati ili minyama mututuluse. Machimu wanga mwazi wanu msukuluse. Ndibambane moyo musalole ndiluse. Nizimu wanga ndabwela mugonja mundikuze. Pamavuto wazanzanga manditawa. Ndinunoka yemwe munga jose nkawa. Ndinunoka yemwe madzuwa za mawa. Ndinunoka yemwe madzuwa za mawa.
Matonga inu Luluze. Pena ni mafoga Luluze. Ngadiza muanju. Dino no kajota Luluze.
Yeah. Sisa jibwana yawe, it's not for fun. Ujimo kujulu kujita kusowa mane. Munandi dali sabano ndine graduate. Nchira kusowa kuipeza ndantu okwima yeti. Chipuzilile ni sinachede bubano. Mango kalila gulila wesa kujosa nkawa. Chakuja ndipala bola kutsuga mawa. Mazifusa kumandali solo ndiza ulawa.
Nadova ndigulila teile. Ndikufuna zina lano. Ndikufuna nkobe anu. Ngari ali matoga inu.
Download music on Sora today.